manje sewumdala ungaphambi ubuhle bomhlaba ukhohlwe abafazi notshwala ukhumbule imvelaphi yakho isebenzele khaya
Ulama counter uyazi akhesha uma ufuna imithi